wuxuuna noqday balanbaalis qurux badan.
Butterfly.
Farxadda wax akhriska waxay caruurta u horseedaa sahamin inay dhisaan erayadooda iyo xoojinta isku xirnaantooda. La akhri ilmahaaga kaliya muddo 15 daqiiqadood maalin kasta, kana mid noqo tartanka ii akhri, kuna xujee kuwa kale inay sidaan sameeyaan ayagoo isticmaalaya baraha internetka ee bulshada. Dhadhamo. Ilmahaaga iyo adiguba ku biira barnaamijka tartanka ii akhri ee qaybta waxbarashada Maine. Hore u dhaqaaq, aqbalna xujada, adiguna sidoo kale xujeyso saaxiibadaada. Maalin kasta 15 daqiiq kaliya ku raaxayso wax akhris adiga iyo ilmahaaga. Qaad masawir ama duub video kuna dir bogaaga Facebook ama ka samee hashtag bogaaga Twitterka Read to Me. Ku raaxayso barnaamijka ii akhri, kana qayb qaado tartankan adag.
That's the end.